Alright, joke by the tide. If you know the secret, I'm gonna fuck a night. Ah, you rock to rock to. Then again, make the sky much ado, much ado. Alright, joke by the tide. If you know the secret, I'm gonna fuck a night. Hey, boy, hey, move the bad on the roots too. Ah, you rock to rock to. What to how, what to hate. Ey, why na complex, ghetto to me stay. Kamili na CBM crew na Chris GK. Ite me mineri, this 2K. Watu meche tinga nyomi, sila kitoto. Saneche na me, tume chillin go manzito. Nite YP, call me, come show. Nana kani votu duke leo mpaka kesho. Iga mamba no chibada diagonal. Sinyo shinyonke weji nushi mini zidi flow. Word absent, bono me posa nam na gun. Vkoni hone mani, oki chwani mambo flani. Dana nyumba weza mabada shwari. Napa tupo mbao tumezame le kiriri. Haine noma kibongo bongo kuna tari. Nafanya hivi pate pombe hata mbili. Hida tukishelewa luga yetu atujui. Hata jure siye na shure humtabui. Tesa ne saba da ratu ratu. Dana game sky macho juu macho juu. Kama bitos cheza mbari na makauzu. Kama ona toto chunga sana kupigo kanzu. Wakora na ona randa yo na chupa zom koloni. Wana masaka wako fangu siku moja wonekani. Sifanye mchezo bro the beat itota mwenda pini. Kosa kumachia deka moja cross kumi. Lakini sima hardcore mwenda chama sado. Twende rejirushe mchezo kwishe bado. Alright, njoo kubada tight. Ipendeza sikuwa leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game me usikai macho juu, macho juu. Alright, joke by the tide. If another sequel, I'm gonna fuck a night. Hey, buane, move the bad on the rusu. Ah. Ukubwa
vitasa vya fedha mwaga laga juu ya meza. Kama unaweza kucheza cheza truck inapendeza. Tume chill na AY mambo tunasebenza. Pumbavu kijikweza
tunakumeza.
Eyo ni raha tu ndani ya nyumba ya wengi wachumba. Vihoja watu kujumba pombe zikiwa kumba. Hakuna dosari mambo sasa ni shwari. Mapene ya kumchezari tumia bila kujali. Lekijemedari mambo ya kujivinjari. Utamu na zide sali mentali si chezi bali. Nipo na DVJ Benny Boy Simple X super mapigo makali. Kifo cha matu fali zarana metanda. Mapintu wana mganda. Dao wana panda. Mapocho pocho zari kamanda. Fanya mazabi kwa pose kama toto nataka. Pima frika zao kama vipandi wembula chaka. Watu gado kama ZB
Wabisado.
Mikoko imetanda huku mabenz kule maprado. Weduka mkwanja now here we go.
Here we go.
Hey wana hey mude bado na rusu.
Alright njoo kubada tight. Ipendeza sikuwa leo mchana paka night. Ah ni ratu ratu. Ndana game me usikai macho juu macho juu. Alright, joke by the tide. If another sequel, they don't turn up a night. Hey, buane, move the bad, don't know soon. Ah, the ratu, ratu. Twendele ku bang, bang, be the woga. Leo tu lambe ninga, so te zedu kumina moja. Do muda kujirushe, zip zidu, da zako chushe. So mikono ju, ni remix na kita. DJ sema nazo tracks, nyingi bongo flavors. Das nundas, J, unique tarant. Usiku bado mchanga, no blagada. Tikisa anga bonga records, no blagada. Kamiri ile kimto yo, no blagada. Straight from the suicide, paka tila die. Zero brain panga hini vibe, no blagada. Ujumbe sana wingedeo apana kuwakilisha. Kama napenda hinjo tuzidi kudatisha. Hata kama ngoma simpo tu sote. Tupata kitu alist na chokispote. Hey, why na leta new style? Spray from the dump, kama vipi we try. Mademu wa viwanja vjombo sti tusu. Usidia onga sambi no tubaki mtupu. Daka gadi jibaba kama uchumi unarusu. Spanguwe kilometa ukarare pana kukusu. Hata ivome bakiza roza kesho. Sio unajilusha tu, future nye mitosho. Alright, njoo kubada tight. Ipendeza sikuwa leo mchana paka night. Ah, ni ratu, ratu. Ndana game me usikai macho juu, macho juu. Alright, joke by the tide. If another sequel, they don't turn up a night. Hey, buane, move the bad on the rusu. Ah, ni ratu, ratu. Alright, joke by the tide. If another sequel, they don't turn up a night. Ah, ni ratu, ratu. Then again, me sky, much ado, much ado. Alright, joke by the tide. If another sequel, they don't turn up a night. Hey, buane, move the bad on the rusu. Ah, ni ratu, ratu.